shit. Yeah. Tell them nigga.
Life is so hard, so hard. Labda kesho na mimi nita enjoy. Bado sija kata tama, kata tama. Bado mina tafta do, bado dunia. Mulangu litafika tu ilo najifunia. Kwa kila mtu, will never be the same. Your life, yo, will never be the same. Will never be the same.
Mungu kaeka siri maisha yangu. Watu wanatazama movie yangu. Arizi na chakako kwa tozangu. Snitch na unashingo kama twangu.
Yapo wasamini nguvu yangu. Mungu kaifazi jasho langu uchu.
Nani anajua shida zangu
zinavyounguza moyo wangu uku.
Bless my God. Bless my God.
Bless
my God.
Bless us. Bless us.
Bless my God.
Bless
my God.
Bless us. Bless us.
Bless my God.
Tazama video na vicheko, majozi na chereko. Lo inapita, lo imepita, sasa sijuita kwa vipi kesho.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Nami bado ninajituma. Sijakata tamaa. Yeah, yeah, yeah. Life is physical, pay me before. Chunda body cash flow, pay me before. Zuku ni zuku wa rich people, mini chunda ba. Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.
Kesho.
Kesho ni my story. Kesho ni my story. Kesho ni my story.